wasaaradda arrimaha gudaha maamulka koonfur galbeed ayaa muddo toddobaad ah waxay wadahadallo ka dhex waday beelo ku dagaalamay degmada Walloweyn ee gobolka Shabeellada Hoose, waxaana heshiis nabadeed la dhex dhigay beelaha u dhexeeya dagaalada gacanka hadalka sababay ee muddo bilo ah ka jiray degmada Walloweyn. Qaybaha kala duwan ee bulshada ayaa soo dhaweeyey in la heshiisiyo beelaha ku dagaalamay degmada Walloweyn, waxayna dagaaladaasi oo muddo socday ay saameyn ku yeesheen nolosha, ganacsiga iyo socodka magaalada. Maxamed Cabdow oo ka mid a waxgaradka magaalada Walloweyn ayaa sheegay guud ahaan in la xaliyay khilaafkii u dhexeeyay beelaha walaalaha ee ku dagaalamayay muddooyinkii lasoo dhaafay degmada Walloweyn.
walaagii dhimada dhinacii dhinacan walnisafi wixii kale xallaa walnisafi faataha lukumaradi awdigil iyo guddi khilaafaadkii markaas oo odayaalkii dhexroori jireen markii oo arrin dhiid noocaas oo kale dhiido shanta aleem way dhaqan hoylataa in inis gurmudaaso lamadii walku dhiimaye intii kale oo soo gurmudaayaan oo niniska seedaw oo sidaas ilaa 30 sano oo soo sootiiba sidaan isku dhaqan jiray weligii anku dhiina wal dhibaato oo degmada waa isku dhaqan jiray odayaashaas oo nabadda markasta oo sigi dabaalayaan goobta markii oo shil dhiyo hadda alxamdulillah way kiin jeedaan mudane wasiir in arrintaas oo maalintan uu ku jirna walyar xataa oo dhib ah.
Wasiirka arrimaha gudaha maamulka koonfur galbeed Cabdulaahi Xaaji Xasan Oomanuur oo goobjoog ahaa heshiiska degmada Walloweyn ka dhacay ayaa sheegay inuusan dagaal waxba soo kordhinaynin inay dad ku dhintaan mooye, isagoona kula dardaarmay beelaha la heshiisiyey inay nabadda ka wada shaqeeyaan.
Horta ciidanka faraxsana inay isku duubanaanta si wanaaga si ilan hadala haddii nabadda naasan nugulaysan adoo run waay nabadda walka nooliyo walaa isaga intuu dadaala soo biyaasan nabad jiraan waay intii oo nabad u ogolaayneed dhibaato waddo ogna dhalinyarada habati una dhalinay oo lan walba qorag u haysto ka aalaw qorag booba la geysana ma inuu sii ka aalaw marna meelo madi horo dalbaan gasto waay hata qorag la ila soo boohay adduunida tiima ay ogno walaa sii bay fadaayaan xakamayo walaa sheegoo fadaayaan ciyaalkii un dhalnay waa isin dhaleen hoob walani sheegna maha isqurun oo geesnimo ka aalan haddii maalin walba dhibaatada waa teegnaas wal adina an kuwar qabna waayalkii an kuwar qabna an fadaana yaa ciyaal hasoo biyaayeen iyo isin dhibaato dhateen ku dhiyaasa kuwa madamay ka horay ciyaalkii inay walan sheego waay ciyaalkii inay waay la xakamay waay inay la fahamsi qurun macnaha jamaa oo baad wadaa walaa ala falaasa suubi macnaha jamaa onna dowlad ahaan may fadaane walaaga diin waa gelina oo una ogaano sheekada unta inta ka dhamaatay ogaana intaas kaliya siin ku weerarnay in geelka marna la ku hadlo.
Dagaalka ka dhacay degmada Walloweyn oo muddo bilo ah soo jiitamaya aanooyin qabiilna la isku dilayay ayaa ka bilowday isqabqabsi dhul beereedkaasi oo sababay gacan ka hadal dad badan ay ku dhinteen. Mukhtaar Maxamed Atoosh, VOA, Baydhabo.